your smile you make me happy. Basi jitulize, shuka chini baby. Chunga usije gawa basi unyumize. Oh baby, we ndo unachanganya, we hasimi chanya. Tena tusije achana, mimi na we wanokakosa cha kufanya. Kwa jinsi tunavyopendana, nituze kajino na mwanya waogope. Yani baby, mimi naweka konda na chenji, tufanye kachaga na bedi. Wendo unanifaa, basi baby, kazi letu wasije kubeti kwa kuhonge shilingi manoti. Ukanikata, acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe.
Chozi, mweza kontalia, sitavumilia. Kabla ya kuchacha, uniambie ukweli, nilizimulie, nisininukie. Uwe moja, niwe mbili, uniwashika pili pili. Ukiniambia ngoja, tasubili, ninukeshe. Basi uniteke kwa mbigili, kama beke kwa kirikili. Weke sina kili, nileweshe. Yani baby, mimi naweka konda na chenji, tufanye kachaka na bedi. Wendo unanifaa, basi baby, kazi letu wasije kubeti kwa kuhonge shilingi manoti. Ukanikata, acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Wewe ndo kiboko yangu,
kimodo, baby, kimodo.
Ulololo,
kimodo, baby, kimodo.
Na wewe ndo kisiri wangu.